yande joyi no yittade min ta capanɗe tati studio kala ngu habaruji fulfulde ko watto millioji capanɗe tati ceede mbiteɗe euro so weccama français fa waɗa milliard uji noga e jeetati ɗum wonno ko dentaler europe ko ci union européenne aadi waddande niger mballaga ɗum ɗu kono e dow ko yaawi yaawi ɗum wonno ko fa hande goto e golle mabɓe haali on nanan ɗule kibaruji ɗi nonni fawar jondu konnanni hono hawrintata ɓerde waɗama dow inde hawrtere hawrude doctoroɓe sawroɓe himɓe dow fi ko darto cellal hara hakkilleji subaka hande wonko puɗɗi hawrude mabɓe nde enda e nder munɗum ɓe ƴewannoɓe gatta ko tawi ɓe balliti himɓeje ele wakkatiji tiɗuɗi nonni yewtere men pinno hande studio kala ngu haaltana haala feeyo duniyaru feeyo gurdam no himɓe gatto ko rena ɗum ɗumon ko tawa e muɗum kodi jagñalli e moɗon Soumana Amadou jangan tan habaruji ɗi e fulfulde nonni eley kibaruji ɗin no tawa goo fuginandan hono so en daari keñande ende alarbare noga e tati lewru février ndu enda ni waddi ko fawara jondu konda ni ɗo endan gallu ñemey hono no tawa e dow fi ko darto hono gollal ko waɗa na mbiyen du ekkittino ko waɗa yaade e himɓeje laatiɓe hono hokkoɓe habaruji kañum e waddoɓe ballaga muɗum faabatoɓe wakkati faaba hani ɗum du konda fondation hirondel kañum won ko waɗi ɗum ko laati du studio kala ka wondu inde mo ele leydi Niger ɗo enda balɗe ɗiɗi woni ko hono fawara joni jande nde waɗa nani ko wurtiɓe jande nde e faama koɓe paami nder muɗum haalani bandima Zainabou Abdou.
Cette formation a
ekkintinongol no hunde non ko wawi hokkude kam lawol natude nder fi nimɓe jaccituɓɓe
vulnérable
vraiment je suis gonga minani belɗum sanne ko keɓumi natumi nder ekkintinoje ɗe enda ganɗu hokki kal lawol feerodirde waddoɓe balla e kokkoɓe habaruji ɗu hokki kal lawol du annude himɓe no gollirta kasen nomin kawrata min gollida
en tant que journaliste
ana kondarta min kokko habaru mi fami jon o no cigilortomi ko joldan habaruji nder fi rafi ke jora nyamri kambe noy mbawirmi gollididde e balliroɓe e notade du e hunde ko bibbe wuro be fi on jewta hajede
concerné
nonni far joni ko dubnan e no gay didi hitan hikane nonni dental led europe ade ke waddande leydi niger mballaga hono cede ko watto no millioji capanɗe nayi e tati euro nonni far jondu kono ɗum ɗuɓe kala nana wakkati moɓe ganno batu cooɗa kala hakkude mabɓe hokkoɓe habaruji mbiyeteɗo fawar jondu kono ni janese on endan kam woni hoorejo kawjiɗo filla hono fawar joni ƴewtude kullantereje ɗe enda o haali ɗum ɗo gallu ñamey wakkati mum du kono tawa bandi me rafi ka atta harno tawa ɗon
Et je suis venu témoigner
du soutien do ballakaaji di union européen woni no wada de leydi Niger min beydan e ballak tane hikkade millionniiji nogay e nay euro kam min tini waddugo min kabbido ania beydugo millionniiji joy ciede euro beydugo kasen millionniiji sappo e nay ciede euro undu alla e noddoje de premier ministre wadi ciede e ummata kona millionniiji chapande nay e tati euro ballakaaji di min gon minen gada heƴeta amma min gadan bawde amin fuu min gadan golleji ga heɓugo dabareji lobbi ko moƴƴinta gurnam ɓiɓɓe leydi Niger min kawram min gollida
ɗum
nonni jaganoga e joyi lewru février leydi Niger fuɗɗan hono fawar jondu konno ni hono yaadu yesso dow filla ko darto no pesoɗo ko watte ko senti himɓe ñaw coronavirus jahangal joyaɓal ngal endan ɗum du konno hunnon ko laati hooreɓe cellal kay won ko haali ɗum ɓe kollidu konna wiide ni ko hisini himɓe ñaw coronavirus ngu enda ɗum dartinani sukaɓe na mbiyandu himɓeɓe duuɓi sappo e jeetati eko dekki kay won ko waɗante hono tufugal ngal endan kanon woni nder gallure difa hooreɓe bangueji ɓe ɓe mbi ɓe noddaka ɓe kalda e hunde fuddo majjum ɗum wonno ko fawara jondu konna mbiteɗo Madou Moustapha Boulama kalluɗo inde mabɓe holli guidi Abdourahmani
mutane jang
poɗɗal hakkilloji ko gaɗanan minimɓe ɓe jaaha tufoade safare nde illu ñawgu natay nder ɓandu neɗɗo woɗi du fawarde hande mi matay fuu alama gom e ɓandu am saabu no waɗan ko wattanimɓe nayo na joyo waɗuɓe tugal ngal joguiɓe karteji muɗen ko matayi alama gom fuu e ɓalle muɗen arande ni gomnanti e hoore mum tefaymin tawi du no hani nde iri tugal ngal wari jowruɓe na mawɓe bangueje nodde gam hokkude dar ja e tindinde nimɓe ndenne mine e koye amin min tindinaka sako min pammina talkaɓe no ɗum yaroto gomnanti famana ɗum arande fuu nodda jowruɓe e mawɓe bangueje tindinde ɗum en kam en du coƴƴito haalanoyde talkaɓe ko ñawgu wona hunde ko woɗi
ɗum talaka so gay
noonni fawari jondi ko subaka hannde ɗo gallu ñeme battu tataɓo fuɗɗama dow hawritere mawde nde sawroɓe himɓe dow filla callal har hakkilleji ɗum ndu kondal gam batte Allah ɓe daara kamɓe ɗumon koɓe mbawi waddude hono ballaga mabɓe wakkati caɗale gaɗi e nder Sahel o endan caɗale ɗeɗi kondal ne kewi sanne. Ɗum waddini caggal ɓe leydi meɗen Niger no tawaɓe leydi Mali, Burkina Faso, kañum e Benin warɓe fotti e ndeɗo hawritere mbiyeteɗo professeur Doumba kam woni hoorejo hawrinde endan. Nani ko haalni bandi min Samira Rouafi wakkati moɓe puɗɗi hawrinde.
Chaque année nous traitons
hitande fuu miɗen kala dow kujje ɓurɗe suulude leydi ndi e laawal ngal ko ɓuri suulude min woni wallude fukkigol hakkilloji ɓiɓɓe wuroji ɓe dilludu leydi e leydi torri kamɓe ɓiɗɗam bonɗaku e ñaw coronavirus. Min kawran du ƴeewi didde ɗume min mbawi waddude minen loktoroɓe ñawuji harto hakkilloji e wallude ɓiɓɓe wuro ɓe fi on torri. Ekkintinol no sigi loyte dow noyi loktoroɓe ɓen mbawirta fukkinirde hakkillo neɗɗo tawrado saɗorndam. To sarusi kawjiɗo fii ñawuji harto hakkilleji ɗon no min tatano, amma no woodi joom en ande hewɓe dow fii majjum ɗo nder ñamey deyi heƴayi Allah e ɓeydagol ɓe hakkilloji mu'en eggi.
Golloɓe lawol ƴol dogan duciyade Birnin ko ni kamɓe konda ɓe gaɗi hono murtere golle ko balɗe ɗiɗi ɓe ndesinoni. Ɗum ndu konda ɓe mbi gan no ɓe goɓe jogira ele golle to enda ni wala no heguini ba seeɗa kalay. Ɗum wonno ko fani mbitoɗo Abdou Malla Idi latir ka haaldo inde mabɓe fillani bandimi Moussa Arzika.
Aadiji koƴa dow komin kaaja moƴƴini min bindi talkuru ɓe kollimin wiide ɓe fonditan dey heɓaki. Komin kaaja woni laabi séri aji tokki duko wala cattego ngala iɓe gattanamin suulare sanne nder golleji ɗi. Wakkatiji gon nde ɓe jaarimin to golle ɓe caltono ɓe gartiranmin wuro wakkati ittanaɗo jippol golle ngala no teddini, ngam wakkatiji gon minen jotto fa yande jeego o laasara, handana min jippo yande nayi laasara gaɗa mun ɗu filla gollal ñande asawe na alal. Minen andi laabi séri aji golle illa ñande neɗɗo hoƴete golle ñibdi kaldon poton dow mum, amma handen mardi bondi tan ɓe golle ɓe kollamin. Min laati hano maccuɓe maɓɓe, joni min nani haala ka ɓe kaali min jaɓi min cuƴƴeto nder golleji amin, amma nde ni ɓe puɗɗiti to fuu min keyɗintinan murtere den.
To ennan tawadi kon nan ni hono duppe o ennan ceede mum Bako ɓeydinoma hannde en warti to hani wartude kawol leesi fa baguette duppe goto wonana buuɗi capan tati. Ɗum du konna wonno ko fawar joni hono ko ɓe kolli ɗum woni du konna ni hono ko watta ko tawe du konna sottoɓe duppeji ɓe enna kandu weltake dow majjum. Ɗum wonno ko Abdoulaye Makombe laatiɗo goto e cottoɓe duppe haalani Abdoulaye Awsuk bandimi tawattawa.
Koɗo dirol ko naati caka ame e connoɓe duppe Allah waddani min koyrunam majjum, gam ɓe bi illa sappo e joyi waɗi eɓe puɗɗa sonnirde men duppe lasoyi ɗiɗi. Minen ɗo min conniro himɓe lasoyi ɗiɗi e sappo yaade lasoyi ɗiɗi e sappo e ko deki. Min gaɗi balɗe ɗiɗi golloɓe amen no codo duppe lasoyi ɗiɗi to maɓɓe, amma ñande ɗiɗawre nden enda no wodi biɓe ɓeydanta duppe mumɓen ceede. Minen ɗo komin nani ni se min je min pirtono banniraɓe amen ko e connoɓe shayi. Min bi mo ɓeydana duppe muɗum ceede fuu ɗum yaha to muɗum ɗum soodowa. Se hetti kenga ko connoɓe duppe ɓe en ɓe giini yaadu waɗatako sey amen connoɓe shayi. Ɓe bi duppe on enda wartirama laso e sappo. Yettore Allah muradu amen waɗi de Allah jaɓi min joɓana himɓe muraduji muɓɓe.
Noonni fani commune mo matame wonana département mo Kanthier région mo Zender ɗon endan maire o haali haala rafi joɓɓol janggal ko wonno waɗa sanne nder gallure nde enda e hoore muɗum kano o wi jowruɓe kañ ɗon no joɓa jamle ɗen endantaɓe nder guure ladde. Ɗum waddini ko fawari jondu kondan bandimi tawato Abou Sarki waɗi yewtere ndeɗo fa himɓe famtino dow majjum.
Commune mo matamey no tawra e caɗale rafi joɓɓol janngal yeruno maire o commune haaliri dow rafi joɓɓol janngal kam woni ko gallure nden hiisi. Keerol jowruɓe ɓen fuu joɓi janngele mum'en rawanin sayi mawɓe bangeje sappo e goo ɓen tan yeruno Abdul Karim Isa maire on famminiri
da mama tamen
illen ne der gallure ma tameni be galam joba jangal wana gacce maire wana gacce goddo non be jiddu konnon be ganne golleji be gara maire be ni wade na ni wade no hebo joni min ko e cede kono ko himbe wobbe yobi min gattana be kambe yobata hunu fube min gollana dana dum ka latta ko
singari ay min zalimti
dudal jom e bangeje be fu e jiide mabbe maire on wala no gollide e mabbe gam hebande chadale den mosola
mu gaskiya
an maire o anda jodi onno min jidan min kalde mako hunde fu minen horebe bangeje e mere o minin godi chabale sanne kala himbe jotto kaldo no fudum watta dun sa minin godi sadana ma sanna kodo mere
hadan kay tsakanum
tawidu jangele jobe tede de meriji din gollirta na dum gam nafaka bibbe wurango
non nar fila jimi e bammi ko nan kulle pietede en nan en andi lenyol fono wodi ko fiente kolli mu e gacci mu dum e bawdi mu dum dum ko nan ummina berde sanne yerno mamman ko raw halniri bande mi mamma ada
kan l'artiste
deni jimo wono yima ko larade wattata hakkune jimol gol he kettinido jimol gol no wodi ko dum umminta der bandu joomu ko neddo wawta jogi hore mun o wawta andi dum no dum wontiri fa fantina dum nonno kettintodo hoddu gander jamun no wodi ko sonnyinta der bandu joomu gada mun der leddi nisher no wodi gineji jimirdi duddi ko lenyol fu no wodi kum ko wodani lenyol gol mana ko der gineji jimirdi di no wodi ko umminta der bandu neddo ko beginta neddo fa watta neddo hodda gineji jimirdi e jimi kan tan wawta watti neddo der fi o
cette situation
yawtal men pinna en kala hala feyo ngurdam dundu kondan dumoni manda mudum newana dum tawala hande ne watte ko tay do renama dum wona ko Bokar Attari yewtani fawar jondu kon Asman Sina fa pamtin en fawar min pirte de gal fulfulde
la biodiversité c'est la
feyo ngurdam kan woni keddi hunde fu ko wuri do leedi fatuka e bi adama e dum waawi maadi neede do kulle tati no waawi burde non dey tati den buri sembe no woodi ko hawriti kulle burde e ko wura hono ladde en didabe ngel no woodi ko sendirta asiliji din kan woni de en koji gauri njoloba ma nagge tata bengel woni leysi goto on woodi ko sendirta dum kan woni harto dimol don
diversité génétique
dum woni nafa feyo ngurdam go
la diversité biologique
feyo ngurdam hunde non ko lati nafa majjun no mauni hedde no kuje kewde don koji farto nyamduji nimbe alkamari maro etewu kulle non gattetede der lio ko lati do hemre pecce chapande jenayi e jenayi den fu no jia e ngurda nimbe denne hunde non ko jokki e
la diversité biologique c'est la vie
noy wani no feyo ngurnango endan tawra hande
le rythme de disparition des espèces
antugol kulle gon no don huljina nimbe nimbe no kala hala kulle ujunaji ujunaji ko woni no lalla seni dun yehiri ni yeso ko heddoito burta didi na tati den no buitegal no fa e ko nyamete dum den ne idun wawi waddande en nyawuji den no bode ke ngurna e hore mum billi
donc c'est la qualité de vie même qui est vraiment menacée
noy dum wawi domurde feyo ngurndango
maintenant on est venu à la limite
jo en jottake kerol njeji toden gada du seni hunde fu rena kano atawtano hunde fu dun sabi kono hani illujon leyde den ummo ndaro ndara labi fina tawa dinimbe gonno nawtoro gam golli didde e kullen tereje den do fi nyamdu se wana non dum fu dum majjana en nyamduji me en no hotan e ko wite OGM kulle gadirtede nini ko waddante raf kellal balli
pa encore être pire
e do don ko habaru me fulful tili hande de seni elen jon kamol le hewtene jango non habaru je fulful ko min cigilato do en studio kalangu jom acci dan on e biete do Hawa Usman wadda habaru je dengal Hausan kor assalamu alaikum mbalenta jangwali
studio kalangu Diva do Radio Alternative.
Lamba chapan ejena ejena topere inay FM. Zender
do Radio Gaskia. Lamba chapan ejetati ejena topere ejoy FM.
Mara ido Radio Sarawnia.
Lamba hemre edidi topere ego o FM. Kyota
do Bonfere Fuma. Lamba chapan ejena ejena FM.
Studio Kalangu.